ekhaya sizosikhubisa amalobolo dalingesa kuwe akekho omunye engimlandileyo senkethe wena isimayili sakho sesishaya ngaphakathi uthando lwakho selushaya ngaphakathi sizosikhubisa amalobolo dalingesa kuwe akekho omunye engimlandileyo senkethe wena Smile is a good thing.